All right, we got another request for another song from Franco and the OK Jazz. This one's let's not put on the brakes here, but this one's called "Franz Alman" from an album combination celebrating the third anniversary of the passing of the great Luambo Makiadi, also known as Franco. So let's hear that song. It goes out to one of our friends on the Vibes Daft Freak forum. You can go to I'll put the address up on the website for you. Our website is www.wrir.org. There's a couple of forums there. I'll put some links up to them, as I always do. If you like the program, you can get rebroadcasts at www.ambiancecongo.blogspot.com. And I've got a bunch of album covers up there for you for going back years and years and years. Nothing is repeated. So if you're looking for an album cover, maybe you can find it there. All right, here is Franco and the OK Jazz, Franz Alman.
Nayoki bokonda ne biso basi ya mabala mama, pona nini boye mama, ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo, awa tokoli babwaki bolingo wapi mama, ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo, awa tokoli babwaki bolingo wapi mama, ah.
Surtout oyanga ilokola koma patron mama, yaye kaka ba reunion. Oh oh mama, yanga kutu na lobate lokola te kaka na ye masanga. Oh bakia bakende kino kite, oh oh mama.
Bolingo ya sanginga nandako, oh oh mama. Baza samo bale sanginga, oh oh mama. Bongo na lobate, soki na lobi, oh na lobaka. Absa samo bale nandako, eh eh mama. Chalera li bale sanginga, eh eh mama. Andi maka presence wapi. Eh hey, hey, mama,
surtout yanga ilokola koma patron mama, yaye kaka ba reunion, oh oh mama, yanga kutu na lobate lokola fungola na yenganda, oh ba client ba kende kino kite, oh oh mama,
bolingo ya sanginga nandako, oh oh mama, presence mobile ya sanginga, oh oh mama, bongo na lobate, soki na lobi, oh na lobaka. Absasa mobali nandako, eh eh mama. Shalala libale zanginga, eh eh mama. Andi maka presence wapi, eh eh mama.
Nakamwende koka mwao, mama. Nazangila moro, mama. Eh eh. Nazalina nyoso, mama. Eh eh. Mobali ya kimanga, mama. Bona bamo susu. Ngai nazalina no kitoko epai na ye, mama.
Mobali na ngai papa, pona nini boye. Ndako na yo esali yo nini papa, eh eh. Okomi evade ya ndako na yo, pona nini boye. Zonga to monaka yo na bana, atana pokwa papa.
Naka mwende koka mwa o, mama. Mama, eh eh, mobali akimanga mama, bona ba mosusu, ngai nazalina no kitoko epai na ye, mama.
Mobali na ngai papa, bona nini boye, nakoma mwasi ya ba video, na television, merci na photo otikela ngai, eh eh. Na prefere na mwana mubimba na yo, mama munwe, eh, eh.
Naka mwende koka mwao, mama. Nazangila moro, mama, eh, eh. Nazalina nyoso, mama, eh, eh. Mobali ya kimanga, mama, bona ba mosusu. Na inazalina no kitoko epai na ye, mama.
Mobali na ngai papa. Bona nini boye, empele ya banana botelio, eh eh. Okiminga po libumu ya komi akordeyon, eh eh. Libumu ya akordeyon e botele yo bana, mama munwe, eh eh.
Naka mwende koka mwa o, mama. Nazangila moro, mama, eh eh. Nazalina nyoso, mama, eh. mobali akimanga mama bona ba mosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama
mobali nangai papa bona nini boye okay kokonte la mosi ya commerçante libala nanjili na senga kayo mbongo ya mombongo pima kangai pesanga na sala mombongo lokola ye mama munwe
Nakamwe neko kamwa o mama Nazani la moro mama Nazali na nyoso mama Mobali akimanga mama Bona ba mosusu Ngai nazali na no kitope pai na ye mama
Papa ya batonto yangu Nilifanya nini baba Kwanini unanikimbia Kumbuka ata batoto Tulizala na we
Nakamwe neko kamwa o mama Nazani la moro mama Nazali la nyoso mama Mobali akimanga mama Bola ba mosusu Nae nazali na nongi tokwe pai na ye mama
Mobali nangai papa Bona nini boye Ole sanga omeli sanga ina koma monene Oboya kokumbanga na bevitation Olobi monene zali nangai soni po bimaka nangai
Nakamwe neko kamwa o mama Nazangi la moro mama So mama, mobali akimanga mama, bona ba mosusu, ngai nazali nano kitoko epai na ye, mama.
Muzazi mwe jangu baba, maisha inakuwa nguvu, tuchunge batoto beto baba, Saidia ata zamani bwana yangu
Nakamwe neko kamwa o mama Nazangi la moro mama Nazali na nyoso mama Mobali akimanga mama Pona ba mosusu Ngai nazali nano kitoko epai na ye mama
Colonanga monene, loco lambata.
Nakamwe neko kamwa o
nandako, eh eh. Oko koma nandako, pena va fatigue ponanini. Na tu na yon kaka bare nyon kaka bangana mama mounwe, eh eh.
Naka mwene koka mwa o mama. Nazalila mounu mama, eh eh. Nazalina nyon so mama.
Yonne motema e, eh, eh. bandeko ezali makambo ezali bitumba nakanga se motema yande motema yanda mamanzo babota masambo mobali se moko basi motoma mobimba bango nyonso babala te bamonaka lokola nga na boto na bango bomengo basombelanga ata produit ya pampa bango bapakola basombelanga ata bwaka nzoto bango balata pasi basemeki na bandeko ezali makambo ezali bitumba nakanga se motema yo nde motema yanga mabanzo
yo jano ami abo mwana na koma kotelengana uta toka bwana no baboli lo ekake mingana mote maoma wana ngai ngana yebaki teo uta okendero natikala mwana etike na koma kotelengana lokola mwana imwa Sanga mokengeli Ako luke zidra pema o Zongi sa motema Amour ne paradis awa ose Sans l'amour la terre ne pourra pas exister Mokie dingi se boye
Ah Jano, Lomata Wapi Lorenzo na Londres, Bodi Yokali nana wikilo eh
Na lotie no mata balie papa Mbula mabanga ekweli nga na motema Mwayela nina na teo Na poka twa na we Oh Jano Tina bolingo oyo koboya ngaga Naiwa yo na kosala ninye Na zoki na motema lomata Oh Jano Yebisanga tina bolingo oyo koboya ngaga Naiwa yo na kosala ninye Na motema lo mata
Nana pesi motema bolingo elekeli na raba
Yebi sa felite pote na yeba
Nana pesi confiance l'amour eleki na zoto
Obanuti
Nepo ya makambo baye
Oh Jano Yebi sa matina bolingo oyoko boya ngaga
Oyoko boya ngaga
Naiwa yo Na motema lo mata
Nana pesi motema lo diwele keli nara
Yebi sa verite mpote na yema
Nana pesi confiance l'amour ele kina loto
Oba lupi
Lepo ya makambo bae
Oh Jano Yebi sa matina bolingo oyoko boya ngara Ngaiwa yo Motema lo mata
Nana pesi motema Bolivu ele geli nara
Yebi sanderite Pote na yema
Nana pesi confiance L'amu ele geli nara
Uba
jente lo Se boya makambo bae
Oh Jano Yebi sanatina bolingo Oyo
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
All right, and this is WRIR. This is Ambiance Congo. 2 hours of Congolese music coming to you every other Sunday right here on WRIR. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next weekend in about 29 minutes. Greybeard will be joining me for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence right here on your favorite radio station, WRIR. That last track is going to give me a chance to show you just how bad my French is. The name of the album that actually, this I know what it means, I just can't say it. And it means life is great when you're loved. And I'm fortunate enough to be in that position, so I love that, the name of that album. It's let's see if I can say this. It's La vie est heureuse quand on se sent aimé. And that was Dindo Yogo, a song called Ami Ya Bomwana. Before that, Papa Noel from his album No No. We heard the song Sem Sem, great guitarist, Papa Noel. And before that, by request, Franco and the OK Jazz from the third anniversary of the death of the Grand Master CD compilation. We heard the song called Friends en Man by request. Got another request going out for you. Last request of the day so far, unless you got one and you want to post it to one of the places I've listed at www.wrir.org. Here is Princess Julia. And speaking of being loved, This one goes out to my wife, Julie. Princess Julia from Luciana de Mongongo and La Nouvelle Génération de la République Démocratique from the CD Station Radar. Princess Julia, Luciana de Mongongo.
Mama, yeah, yeah, oh, oh. Yo kamwana na yo na musika kolela. Mama.
Mama, 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 mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, oh mama, mama, Mariam, yala tamwe se tu kumi balena moto, yanya tabambanda mokili na makolo, lokola Maria mama wabasantu, lokola Maria mama na Yesu Kristu, umawo, kanga mwana fatu mote mebedeli kake. Kena suka mokili mpomoto mono yanga mpinzolite Esi kabato bafanda mwasi kito kwa zanga kateo Oh ma, unana moni suria Mariame Yalata mwese tukumibale na moto Yanyata bambanda mokili na makolo Lokola Maria mama wabasatu Lokola Maria mama na asayo Ebisanga na bomwana okiko wapona mwasite Ebisanga peli susu sheri ko wapona mongoteo Poma, zamba pesanga ne motema ya bolingo ya mingi Ezombo esalama pona bisote bato ya boye Mami, naleli mama ye Amona mpona yo ngana wa sheri sozo Yo pase kinga Ma Julia Princesse ya kaya kaya Motema Boyanga ebolo keo Ona yunga na koma mobola Yo bakela nga bolingo nona fulu Na loko te koma bile inanga Yalo bikompe ya molimo Mao Sempo na bolingo na yo Mama e Biju ya motema nanga Julia Sempo na yo nyonyo Bate o mana sila ye 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 oh, oh, oh. Suwa mama eh? Isaac Lengi Atana zungwa kala Mawa Julia suki amoto penese ke kelly loco la mundundi bolama doya mama kopi melange se kelly na yote mumi doya ngweza li fungola ya li kolo ipananga kumbula julia suki ya moto bene se kelly loco la mundundi bolama doya kachoma kopi melange se kelly na yote.
Maquila. Ipo, 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 munani. Bokes, vumi. Polydor Onema, Billy Billy de Sousa. Matonzi, Neves, Thierry, Alfred Hitchcock, Patti Mubenga, Jean-Claude Kololo.
Thank you. village na Paris. Entends all on internet, l'inquiète my friend. Ben Lisboa, Manimo de Chadje, Chila Boston Sago, ah Serge Tissa, Boya Tonning Salukatu.
Fin de citation.
All right, two songs. I'm going to dedicate both of those to King Kester Emenea because one guy sang with King Kester Emenea and the other one tries to sound like him a lot. That last track was a guy by the name of Bel Anto who was actually living in Portugal, and he has a CD called Divergence that came out a few years back. That was Boyoka from that CD. Before that, Le Prophète Cartouche and the Victoria Leeson All-Stars on the Japanese Production Grand Samurai label. The CD Everybody Talk About, we heard Zenobi 94. Before that, Luciana Demangongo and La Nouvelle Génération de la République Démocratique from the CD Station Radar. We heard, by request, the CD, the song Princess Julia. Heard a lot of requests today. Thanks for those requests, and you can always request more songs. I love it when you do. Thanks for that, by the way. I'm going to end up the program, and I need some help here from all you listeners out there. I knew what the name of the song was this morning, but now I'm having a gray hair moment, and I can't catch it, and it's not listed. This is a lot from the live Werason and Wenge Musica Maison Mère CD, le, Technomalewa Live. So it's a nice live track for you on this afternoon to end up the program on a sunny, beautiful day in Richmond. Thanks for listening. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Vasco de Gama,
que Dieu mon papa, la vie se paye. Colonel Elvis,
mon sacre.
Les antophones n'ont pas eu la mon amour. Tomé sana qui l'a colombé à ma passe. Pra descer, pra descer, toco kana katila ma papa
la nette sono
ne wa ke li yokero tane poto pani
Marisa ni rajo le grand gérant
pastor tu di bayombe bolingo ya ngana yo biso bato tombe sana kalo kola bana ma passa pour qu'on change chemin yo tiki ngana nani Nakoma kase kole la katango nyoso sufase
Ike baptade
Wala la uwa oh mama Oh chéri Sa toi ma vie n'a pas de sens Ayaya Moti manzoto mo bimbanga na pesie paina yo Pour les pires et les meilleurs So kito zitore
Florian
Atato la linda la volkizola Accident Ya bolingo mon amour Na komi kolela yo ni digi nwa ni papa e Na beli boko no maladi e bamite Eza ne basu sina yo na no mo sese Na tu beli yo me kashe ni di me lamba
Loko
lamba pisto kalamba tu me lantambe Weyo ni manga papa boyo ndi manga alema teti
jale falco
kaka te fragile gol ki sola mon amour kambati ndanga na yo na kata jardin de den loko la dana eva poto ka bwana te diablendo ke prima bena na ye koko sa yo bebe jisika mbaya vi yango na kona Apona nanga le prinante wera sana pari
Wanko na dele viso
Asala wanga wa motema papa Bolingo nanga na pesa ye ya jilo Pourquoi zongi selima ya boya sito Memonoko nanga pe mesa na nango nanga iti Kofizola oboni inga nefo koma
Adopita L'ambulance, la rose.
La linga kayo mingyo kodanga na motema. Bebe Gucci, Diego la danti. Bebe Gucci, Diego la danti. Bebe Gucci, Lara bebe. Nada MP3, Jenny Big Lopele. Transporte TV, David Kembola. Frakata e fragile. Non, Petron.
Rien.
Cha, cha, cha.
Amalia.
Pour un grand ticket. Entre Pandor, c'est même pas mon lien, même pas bon temps.
Cha, cha, cha.
Et ma coucou. Pour un grand ticket, rumba. Non, non, pas ici. Pour un grand ticket, rumba. Cha, cha.
Et tu es rousé. Et Ali Malco. On sent la présence de Ali Nomoke. On le vit toujours très fort.
Ah ouais, Ali Nomoke.
Amalia.
Doudounze.
Maman m'a passé.
Oh oh, baby, gandis. Oh, konyo kolosi koma ye, Christian Dianfita.
Son nom, son nom. Okuta na bonga planète somo. Iso nyo so awa.
Je reviens dans ce